Essuula eyookubiri. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, genda oyogerere waggulu mu matu ga Yerusaalemi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, nkujjuukirira ku kisa eky'omu buto bwo okwagala okw'okwogerezebwa kwo, bwe wangoberera mu ddungu mu nsi etaali mu bisige. Isirayiri yali butukuvu eri Mukama, ebibala ebibereberye eby'okukyengera kye. Bonna abamulya bayitibwa abazzizza omusango. Obubi bulibatuukako, bw'ayogera Mukama. Muwulire ekigambo kya Mukama, mu nnyumba ya Yakobo n'ebika byonna eby'ennyumba ya Isirayiri. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, butali butuukirivu ki bajjajjammwe bwe baalaba mu nze n'okugenda bagenze wala okunvaako, ne batambula okugoberera obutaliimu ne bafuuka abataliimu. So tebaayogera nti, Mukama ali ludda wa eyatuggya mu nsi y'e Misiri, eyatuyisa mu lukoola, mu nsi ey'amalungu n'obunnya, mu nsi ey'ennyonta n'ey'ekisiikirize eky'okufa, mu nsi omuntu yenna gy'atayitamu, so n'omuntu yenna mw'atabeera. Ne mbaleeta mu nsi ey'ekyengera okulyanga ebibala byamu n'obulungi bwamu, naye bwe mwayingira ne mwonoona ensi yange ne mufuula obusika bwange okuba omuzizo. Bakabona tebayogera nti, Mukama ali ludda wa? N'abo abatogaatoga amateeka tebammanya. Era n'abakungu ne bansobya, bannabbi ne balagula ku lwa Baali, ne batambula nga bagoberera ebitaliiko kye bigasa. Kyennaava neeyongera okuwoza nammwe, bw'ayogera Mukama, era ndiwoza n'abaana b'abaana bammwe. Kubanga muwunguke mugende ku bizinga bya Kitimu, mulabe, mutume e Kedali, mwetegereze nnyo, mulabe obanga waali wabaddewo ekigambo ekyenkana awo. Waliwo eggwanga eryawaanyisa bakatonda baabwe abatali bakatonda naye, naye abantu bange baawaanyisa ekitiibwa kyabwe olw'ekyo ekitaliiko kye kigasa. Samaalirira ekyo, ggwe eggulu, otya ekitatiika, owuubaale ennyo, bw'ayogera Mukama. Kubanga abantu bange bakoze ebibi bibiri, bandese nze oluzzi olw'amazzi amalamu, ne beesimira ebidiba, ebidiba ttanka z'omu ttaka ebitayinza kubaamu mazzi. Isirayiri muddu, muddu eyazaalibwa mu nnyumba, kiki ekimufudde omuyiggo? Empologomento zimulugumiddeko ne zivuuma, ne zizisa ensi ye, ebibuga bibyokereddwa ddala awatali abituulamu. Era abaana ba Noofu ne Tapaneesi bamenye obwezinge bwo. Teweereese k'ekyo kubanga olese Mukama Katonda wo bwe yakulungamiza mu kkubo. Kale nno, ofaayo ki mu kkubo erigenda e Misiri okunywa amazzi ga Sikoli? Oba ofaayo ki mu kkubo erigenda e Bwasuuli okunywa amazzi ag'omugga? Obubi bwo ggwe buli kubuulirira, n'okuseeseetuka kwo kuli kunenya. Kale manya, olabe nga kigambo kibi era kyabo balagaze, kubanga olese Mukama Katonda wo, era ng'entiisa yange teri mu ggwe, bw'ayogera Mukama, Mukama ow'Eggye. Kubanga obwedda namenya ekikoligo kyo, ne nkutula ebisiba byo, n'oyogera nti, sijja kuweereza. Kubanga wakutama ku buli lusozi oluwanvu ne wansi wa buli muti omubisi, nga weefuula omwenzi. Era naye nali nkusimbye muzabibu mulungi, ensigo ey'amazima ameereere, kale ofuuse otya gye ndi omuti ogwayonooneka ogw'omuzabibu ogw'omu kibira? Kubanga newaakubadde ng'onaaba n'oluvu n'okozesa ne sabbuuni mungi, naye obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso gange, bw'ayogera Mukama Katonda. Oyinza otya okwogera nti soonoonese, sigobereranga ba Baali? Laba ekkubo lyo mu kiwonvu, otegeere bye wakola. Olingamira ya mbiro ng'eyitaayita mu makubo gaayo, entulege yamanyira amalungu ekonga empewo nga yeegomba. Mu kiseera kyayo ani ayinza okugikyusa? Zonna eziginoonya teziri ekooya, zinaagirabira mu mwezi gwayo. Ziyize ekigere kyo oleme okuba atalina ngatto, n'omumiro ogwo oleme okulakasira ennyonta. Naye n'oyogera nti, tewali ssuubi, nedda, kubanga njagadde bannaggwanga era be ndigoberera. Omubbi nga bw'akwatibwa ensonyi bw'alabika, n'ennyumba ya Isirayiri bw'ekwatibwa ensonyi bw'eti. Bo ne bakabaka baabwe, n'abakulu baabwe, ne bakabona, ne bannabbi baabwe, abagamba ekikonge nti, ggwe kitange, n'ejjinja nti, gw'onzaala, kubanga bankubye amabega so si maaso gaabwe. Naye mu biro mwe balirabira ennaku balyogera nti, golokoka otulokole. Naye bakatonda bo be weekoledde bali ludda wa? boba gulokoke obanga bayinza okukulokola mu biro mwolabira ennaku, kubanga ebibuga byo nga bwe byenkana ne bakatonda bo bwe benkana bwe batyo gwe Yuda. Kiki ekibaagaza okuwoza nange? Mwenna munsobezza, bw'ayogera Mukama. Abaana bammwe mbakubidde bwereere, tebaganyizza kubuulirirwa. Ekitala kyammwe mmwe kimazeewo bannabbi bammwe ng'empologoma ezikiriza. Mmwe ab'omu mirembe gino, mulabe ekigambo kya Mukama. Naabanga ddungu eri Isirayiri, oba nsi ya kizikiza ekikutte, abantu bange ekiboogeza ki nti tutaaluuse, tetukyajja gy'oli nate. Omuwala ayinza okwerabira ebibi eby'obuyonjo oba omugole ebyambalo bye, naye abantu bange banneerabidde ennaku nnyingi ezitabalika. Ng'olongoosa ekkubo ly'okunoonya okwagalibwa, ky'ovudde oyigiriza n'abakazi ababi amakubo go, era ku birenge byo kulabisa omusaayi gw'emmeeme z'abaava abataliiko musango. Sigulabye mu kituli ekisimibwa wabula ku bino byonna. Era naye n'oyogera nti siriiko musango, mazima obusungu bwe bukyusa okunvaako. Laba ndiwoza naawe, kubanga oyogera nti soonoonanga. Otambulyatambulya ki ennyo bw'otyo okuwaanyisa ekkubo lyo, era olikwatibwa ensonyi ne ku lwa Misiri, nga bwe wakwatibwa ensonyi ku lwa Bwasuuli. Era ne gy'ali olivaayo nga weetisse emikono, kubanga Mukama agaanye ebyo bye weesiga, so tolilaba mukisa mu byo.